No.
Baby, no. Turi ni kune, nimekumbisha. No more.
Niliposema nakupenda, ulisema unanipenda. Bali nami umekwenda, siamini unanitenda. Zile hadi, usema utoniacha. Hata watoto nyumbani, umewakata. Mimi zako mawazo, mawazo. Hivi nini kikwazo? Nini chanzo? Unanipa mawazo. Hivi nini kikwazo? We ukimbie, watoto niachie.
Oh baby hello, wapi mpenzi? In my heart without you, nothing looks. Na tena nakuona ni sababu yako. Why you leave me? You leave. Why you leave me? You leave me, baby. Nimebaki sina la mimi sababu yako. Tafadhali rudi nyumbani, uko sio kwako. Piki yangu nalalama, ukwapi malo. Yani mbaka jua linazama, naishia picha kuitazama. Kweli, fikili, uoni. Yopite kidole niye kuchomi. Paka nice, kuna kitu sikupea. Paka wewe ukaamua kunikimbia. Baby vinini nikimefanya uniache mi. Natafuta kosa silioni. Baby vinini nikimefanya uniache mi. Natafuta kosa silioni. Wewe unikimbie, watoto uniachie.
Hello.
Wapi mpenzi? Yeah. Oh my heart without you, nothing do.
Nothing.
Tena nakuona ni sababu yako. Why you leave me?
You leave.
Why you leave?
Why you leave me, baby?
Hello,
baby,
why you leave me?
Hello,
me. Why you leave me?
Nataka nilijue.
Hello,
baby,
why you leave me?
Hello.